Yena, Yena, Shia Bla, the Karate, Bana Bla.
Woo! Woo! 015 music, 015 music, 015 music, 015. Ven City music, Papa. Ven City music.
What's up, we eat up and fun on us, no one over the Mawele Kings. Weda!
In the Batere Cafe. But in the Batere Cafe, look. Hey, when I noon get a man, a bam pizza mako, Joe, bam pizza mako, did you take a get a man? Hey, bam pizza mako, Baba go buy nyaga chele, Baba go buy nyaga dili, Baba go buy the dili pole, a bam pizza mako, Gane, the bam pizza mako, did you take a get a pay? The bam you love and share a pay, bam pizza mako. Ganit, bambitsa maku, bambitsa maku, ganit, bambitsa maku. Dilo saka ya sepe, le bantu la bantsere ka pe. Mara, bambitsa maku, ganit, bambitsa maku.
Bantsa ka ke tsala, mara na ke chava pata. Ai, ke chavi mets, mara na ke chava mets. Ai to hutsi ke sokutsi, mara na ke chiwana. Ai na ke sutlegile, mara na khana kana. Khanaka na morena thaka tsaka ya ntlanoge ba rena ga e amoge tapelo ga e tsamaye morena wa nagane mwana ga wa lewele ba re ye ga ke mmeke a le la birkepe morena khanaka na morena thaka tsaka ya ntlanoge ba rena ga e amoge tapelo ga e tsamaye morena wa nagane mwana ga wa lewele ba re ye ga ke mmeke.
Tswere ka pelo ai bona nung ya tsamana ba mpitsa mako jo ba mpitsa mako wa dilo tsaka ya tsamana ere ba mpitsa mako baba go ba nya ka chele baba go ba nya ka dilo baba go ba na le dipole ba mpitsa mako ka ne ba mpitsa mako dilo tsaka ya sepe ba dilo ba tswere ka pelo ba mpitsa mako.
Ai to hutsi ke sokutsi marena ke chiwana ai na ke sutlegile morena khana kana morena thaka tsaka ya ntlanoge morena ga e amoge tapelo ga e tsamaye morena wa nagane mwana ga wa lewele ba re ye ga ke mmeke a le la birkepe morena khana kana morena thaka tsaka ya ntlanoge morena ga e amoge tapelo ga e tsamaye morena wa nagane mwana ga wa lewele ba re ye ga ke mmeke
Baba go ba nya ka chele, Baba go ba nya ka dili, Baba go ba le di pole. Ba pizza mako, gane te ba pizza mako. Dilo saka ya sepe, te ba di le ba tsere ka pe. Ba pizza mako, gane te ba pizza mako. Ba pizza mako, gane te ba pizza mako. Dilo saka ya sepe, te ba di le ba tsere ka pe. Ba pizza mako. Ganit, bambitsa maku, ne ba tshere ka pe. mare ne ba tswere ka pelo ai bona nun dia tsama ba mpitsa makho jo ba mpitsa makho wa tshilo tsaka ya tsama